No one tiri joy yamde no yapori mintaji chapande tati dande studio kalango ketini don kibaruji mode fulfilde Omar Hamad Janga to do masinaji seni isi akasaina ne ko kibaruji Haurinde COP 28 no woni e hore mun to enda Dubai yeru no ardi be house lady Mali kolleri fa hande narral hebaka do jojingo labi do fi demal kanjwe nyamandeji nimbe hautade wonji tagol bakaji ko leyde hemre chapande tati e nayi ndekiti no jungo do derol dom to enda njatana di fatolati nimbe no don ngada law haki ko wala e lawol nangude poli lati di kanji woni ko anda der leedi adinaru min gartano ko derter kawjido fila jaye e ladeji o famene yewtere meden pidina ante njatana ala do bi leedi mali jodi nodo no dillana leede leede tawado hande no hawji dum woni no kure to sima wasata le commune buguni mali kori jamirta moda yerno kalirno de fi demale nyamandeji nimbe kambe wonji tagol bakaji leyde hemre e chapande tati e nayi tabintini go'o lewru december e der hawrinde COP 28 de narral heba kafa hande dum du tawa kenani hano gattol fi demale nyamandeji nimbe kambe e sigilaji wonji tagol bakaji ko leyde deki dino jungo do majum ko tawi leydi Niger no he kettinenene ko bandi mi Dubai Mamadou Touré jaado fotto e dawri ndewi
en der leydi Afrique fuddu ko na leydi Niger demal no wodi chadale sanne wakati mo kalte wenda alle kulantarje kewdu ko na wonno falani dum en der majjen tawa wel tagol bakaji rafindiyan kejudam e gesede edu ko na mbati neno wulandi ko na heewi sanne ton en der Dubai hawrne wadande wetere COP 28 e kali hala labi ko hanta e hojama fottude e wanji tagol bakaji gol endam e sembinin kejoron nyandu leydi sembenteje de fecci pecce didi e do fi on endam ruke tarawole mo leydi Mali no woni e himbe wombe no wada joda kalen on endam
les positions divergent
guide himbe no pero diri galleede G77 e be giddi joinde fedde ko watta e kawra e nangudira fedde dedu fedde denta leede duniyaru kanfa e hawjaadene amma leede mawde kan en gi ayna fakka fedde de
de coordination
lamine samake tawto do fi du gudungo andal no endam mo leydi Mali o wi se daramani rafi sigila lobbo far jonyal e la kandani woni no fali do fi ko dal demangal endan
ase defi fo ajouter egal
do sador maji di endan dum beyda du kaden fi hawju labi mara leede meden min e giide am sembe burna himbe leede meden de endan fu do deme de endan tuugi jamaare maji du fu no remobe non denne idum haani hokkude sembe non gollal gal endan dawrobe du durwa balla hebo dar
maji les politiques doivent vraiment mettre le paquet
nde hawrinde COP 28 ko na Dubai yaran golleji mum faya sappo e didi lewru décembre himben don ngada joda kalen be dar mballitirto remobe
en janto en den radio di fatolati nimbe wobbe no don gadira lowaki mudon ko wala e lawol yerino ardido saruska jido filla jaye e ladeji on faminiri be ngatta tana safareji der beli din ko lati no wara poli lati di idun waddana basiya to fi jaye e laddeji don kanyi wadi kom letena moti ayru mele dum woni kawjido filla o sarusi watti dande yade bibbe wurmani musa yewti demako
lera capture doit faire
nangataadi sede neddo no tawra talkurdu holla ko neddo hokkama lawul nangu dedi na neddo doma fa wakkati dum fa'i waddude lo haaki ba der wakkati lo haaki en sede neddo no tawra talkuru du holla ko joomu hokkama lawul nangu dedi hikka der hitana de emme kebi himbe hewbe tawabe der wuro geskeru e chatamari to du wattan ilalirgol diyan guba gandu nanga poli di en dalila majjun dabaaji kewdi baati nangude illa baali be'i yaade na'i gannoodi goddo na'i makko sappo e jeddi baatiro woni der wuro geskeru kanjun sabi men bi'i no hani dum halana domobe ladde de endan kase nyamambe poli di endan be anna no be nangirta di himbe kakkilo kase dum nangirta poli no dum hebiri fu
importe comment
leydi Mauritani e Chad mbi njardo rake njabi du e ngol lawol e ngol leydi Burkina Faso e Niger koji yude der fedde leyde G5 Sahel kenga no endere nambia handen alarba o subano woni ko der andi nore fedde leydi Mauritani hawjinde filla habaruji dum hala oɗon miccito duni mbiyam no gayi e jeenayi lewru novembre ƴaɓɓiɗo woni ko Burkina Faso e Niger mbi ƴuwi nder fedde leyɗe G5 Sahel ko laati Singa kena illu nder 2014 gam durwitidde ɓiɓɓe bomɓe. So oɗon miccito du Mali kando kay dilloyi nder na wurtake nder fedde nde illu nder hitande 2022. Nani faware joni mbiyan ton dirku caggal koɓe keɓuno habaru gartirol ɓolum lawol laamu hano durwidol e wittingol dillamɓe leyɗe ko wala e lawol ɗum ɓiɓɓe wuro bilma mbel tannake sanne e ngol lawol ngol ardiɓe hawsu kesum ɓe koƴi dow filla puɗɗitol gollal maɓɓe wittinol dillamɓe. Kettina nane ko lawal taher jingano ɓiɓɓe leydi mo kawar fammini bandimi Moussa Mamman lamdiɗomo.
Les gens sont très contents parce que les activités vont
le berti sanne gangollegi din no putta himbe bilma no keban lawol sonni tamoroje e kawwa e lamdan dillombe leydi he leydi no tokkiran lawol goldo jawdi no hebete fara godube hoggoji luwe sukabe no keban golle ba biddam bondaku no buytoto der region agades he der departement bilma fudo dirku gam fardom te buri bittorade dirku no gallure mawne de barke no wodi do wuro afash jado no farso birde denne deni himbe dillo wambe bittorake far dirku hunde non ko wodi gallumaako heban sembe hande mbuti gaaji duddi mabbi der dirku no wodi do ba accube wuro gon jombe fube
garde
en jattana tenda der arlite ko laati ardiɓe hawsu ton koƴi aadi howude nokkure to kange moƴƴinte inditirtede gidan daka gam batte Allah e kippitanɗe kamɓe guyi kaalaji ko tokkitiɗi waɗede ton. Ɗum do ko sabi mbini ɗum woni gam Allah e wartirde keƴoram ndenagu nder ton. Kettine nanen ko ɓiɓɓe wuro ton mbi bandimin Muttari Abdoulaye.
Gidan daka no wodi cukaɓe e ñallam keɓay ko ñaami himɓe to gi'u natoɓe nokkure de enda miilo goɗɗi wona no heɓɓe nder mayre goɗɗo bako mukko no
tiɗani
ɓe deni gonga tokkama wallahi min nani belɗum mum sanne gam deni jomum no wodi gollirde wi'a gollirde darjinama tabintinama wooɗi no welini minen hunde worde min giɗi golla non ɓe min min giɗa boyturo he amin deni jomum wari fa golla nangani deni goɗɗo no wodi bawɗe goɗɗo wala bawɗe ni
saboda woni inchinade woni bayda
ɗum welali min bay seeɗa kala minen wonɓe no jaaha no garta no tefa ko wuuri ɗe ɗum wattan himɓe hewɓe nde caɗale no han gomnanti ƴeewa laabi ɗi fondita gar ɗum hoytinana himɓeje e dow majjum.
Nonni mbiye nangude tati lewru novembre yottade 3 décembre 2022 e no gayi e tati non woni ko Hajji Agaptiya sigili yilaru latol bal to endan difa ko laati koromum woni hoytinande keɓal sukaɓe ummatore lattoɓe bal ñeñuɓe nder fottereji gatteɗi. Kettine nane ko fammini bandimin Mani Moussa Dow majju.
Jaamu amin goo no wodi lattoɓe bal amma ɓe andaka de yilaru du no waɗan ɓe ande iɓe bawi hoƴude nder sukaɓe ɓe ɓurɓe bawal pelle jeetati noon fedde fu lati laabi tattati fudo no wodi latol bal ko beejini himɓe sanne difa no wodi lattoɓe bal ɗuɓɓe fudo sukaɓe ummatore kam ɓuri hokkude ɗum sembi denne komin ñagoto horeɓe nangana ɓe de balla no heɓo nden min keɓino jaaki yeeso hano joon wuroji gon pelle ɗuɗɗi ɓe goodi dey minen min galana pelle mawɗe ɗiɗi tan gol lawol waɗi gimi to yilaru du waɗe himɓe miiji ko ɗum waɗirta no woɗiri gam mi debbo on gi'i do ɗum waɗiri no woɗiri
gam batte Allah e ñalade ittanade leyɗe adunankoje ko nimɓe larduɓe tati lewru décembre gatteɗo itande fu waɗi ko fedde région agadez hawjinde filla durwo waɗi hano durwo ko laati yehoɓe do inde nimɓe larɓe durwo pilaki takubayi noonni to enda agadez ɗum waɗini ko mbiyen ermisin ruey ba ardiɗo sarus kawjiɗo filla commune o famini Anice Karim Domaj.
Durwoɓe tato noon goodi no wodi du talki tati nder majji no wodi talki ɗiɗi ɗi durwo no wodi talkuru woyru
ko potirino cuube talkididi din en ko durwo be potti be durwi cuubudo talkuru ko potir dundu yahi foti kebudo jalorgal on en kandu durwidi potudo on enda joni der durwo be en bi'etedo Muhammadu Isifu kan fa yahude do inne agadas moya ham mo fotto e be giata emo yahude duro goddu wadi hitandu ujunadi de sappo e jetati e hitandu ujunadi di e laso amman denno hana agadas o durwanta do inne zenderno o durwata joni o warti agadas e jonde do inne agadas o durwata emo waye duro gon en sanne emo woy latade didabo emen gatti tamude do o wurtina inne agadas
nonni mbi e ano ponno le pelle latol bal mangol ko leedi Niger dubu jinaidi de no gay e tati yaade no gay e didi e nay dun no woni e hore mu do nda der staduji de Niger kanji wadi ko mbi nyalande arandere e dida berde de e ponno gol AS fan dum woni fedde sogeji fiore bal kan woni hore no tawda e didi jenay den ko mbi en kolo buji tati dum woni AS Niger lek Irana Arlit kambe club de la renaissance mo nyame kando kay no tawda didi tati didi jeddi mo en no mabbe fu den no union sportive de la gendarmerie kando hebi nokku njoyabe to tawda e didi jeegom den non ko mbiyen GST tawa sahel kambe liberté mo nyame kambe du kebi didi nay den non ko micito ako kanamo agades kambe espoir mo zender e zangorzo mo maradi kebi bolu sangarte yeter meden pindinal en janto en dam mali to lati kan woni leydi burndi leyde to dillambe leyde buri dina de to baka leydi Senegal wala hen dum do ko sabbi bini dum wawtu gan kan woni arto fingurdan nimbe wodi duudal dillambe leybe ben do tokkirtana Niger to lati no herri e leyde lara bobbe misali Algerie kambe Libye hande yeter meden pindinal en kaltana do filla siakasa make dum woni jodi nodon wada dillu dillanodo leydi mobi region Bukuni der Mali lati do yoppi warti hande der commune bieteda Bukuni gam batte ala hawjade nokkure to simaji wasete kettinene ne ko wi bandimi Samira Rafi tabde ta jam
dume watti on der dilududu
ne dencene ga boy fas
ni Allah wadi ayi neddo immeke naati e diluduji di endam ko buri hewde fu atamam hono satorma ni woni ko hebi dum himbe hewbe du ko nasna kebal satorma ji laabi din wobbe de hetta fu satorma kaw an kan jodno le tuba ko be tete europe o hebi du ko nan gollal e le isin godom chagal mun ko warto endam mali o mayi feta dumnaade sapo etati chagal mayde makko du ko nan wonno ko himbe naati no dara moy haani lomtu dem no kurne endam dum hebay du ko nan fu hono laawo no hebirto god nat nokumako tay min kayne kanko no wonno no walla ka ele kulli ande enda fawino yadan an le tuba ko be den enda den non woni ko min do joka mi li mbimi den ne mi wara mi yami da yalla wadan ko kemmi
ne ba nyanyi ni kwa wodu sude nebla ka tunga sirata
wakati ko nangadon di wadon lady libi ido torra kay giido
do sisa amina na sisa
min umina da enda libi min nanga min udda min kabbo dirani fanyeti ne won ko min kodja min fu min gatta e mota den non won ko be jaari min Algerie be jippinoy ko min gar Algerie min taydo enda du loreji no domimi ne won ko be adimi dem jaari min Tamara 7 don du kondan loreji mawdi 15 min taydo domimi don din don won ko min nati do kerol Niger Algerie faade tok enda Agadez yande tati suba kon ko min jotto wi dum tiagal mun to yande 10 watto fu himbe croix rouge faabo to faber be duniyaru min nati juude mu'em ko min jotti agadez ko na satorma tawon ko min tawda sabu hetta fu ko nyanda sa wala hunde fu
ka be gede ni min soro
kolli toje de gadon ton godube niya dilla
avantirere siribulo
Niger yad Libi wakati godon himbe hewbe no joppe e labi hetta yottade ba Libi ton gade so on jottake Libi du golle tawton don di wana ir golleji din golto wuro non sa wi a hala mbi ha do wana wurma non a wala fu no gada sana golla din don neddo fu na hande ne jodo wurmu en tewta ne wurmu don endan heba fodde ko wa hebe der wurdo endan edum wayna fu de dum gam min sen famino ni wonno yaadu andu abadami dawtano wuro an yaaton en
pour ki ga nyesoro ya barare bi bulune ba
dawon to kibaruji meden tili e dengal fulfulde do dande studio kalangu joni wala fu ko mbadden wiide sana jabbodon Hawwa Ousmane wadde ko dengal hausankore yamde joomin tale soydi de joy kirten to jamirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko ertel noddo labi joy on jabata feybudu sadun jaraka labi jende jobato buudi tati eno dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store